Ke Jafta Mokoena, setho sa Democratic Alliance, mmusong wa Freistata. Democratic Alliance e amohela puo le tsebiso e entsweng ke Ntate Bulwana, letona la tsa ditsela Freistata mona, ya hore tsela e pakeng tsa Bethlehem e fetang Fourriesburg, Ficksburg, Clocolan e emisa mane Lady Brand hore e tlo lokiswa ke Sanral. Re amohela taba ena hobane tsela ena e maemong a kotsi, batho ba fellwa ke maphelo a bona, mme ntlafatso ya yona e tla etsa hore moruo wa ditoropo tsena kaofela o be hantle.